Check it. It's a cubic game. Any little guy. MC Luca Lola. Wow, 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 wow. Check it.
Baseline music.
Nataka twende safari ni minawe. Nataka twende safari ni minawe. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Nataka ni kutunze kama dhahabu, my baby. Uwe wangi penzi, tabibu, my sheri. Penzi banana, leo nataka twende kwa mama, mama. Tupe baraka, tam tam, tam tam. Penzi banana, leo nataka twende kwa mama, mama. Tupe baraka, tam tam, tam tam. Nataka twende safari ni minawe. Nataka twende safari ni minawewe. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba.
Tabasamu lako lanitia joki wewe nyako. Girl I love you, can I hope you? It's the first time I've seen you but I need you. The way you walking you make me fantasizing. Overtaking is bad when me having. Yeah, tabasamu lako baby. Wish, neza yona sasa daily. Hey baby ziko, hide the damn nipple. I got my dimple, baby you are so simple. Me really single, me ready to be mingled. Yeah, nego.
Nataka twende safari ni minawe. Nataka twende safari ni minawewe. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba.
Niwe wako, uwe wangu, oh mama. Niwe wako, uwe wangu, oh mama. Tabasamu lako mami nani bamba. Penzi lako mimi nawe na uyanza. Anita,
Anita, Anita mpenzi wewe.
Anita,
Anita, Anita mpenzi wewe.
Nataka twende safari ni minawe. Nataka twende safari ni minawewe. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Nataka twende safari ni minawe. Nataka twende safari ni minawewe. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Safari ya mapenzi hii, minawe mabuba. Ha ha ha. Wow, 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 wow. Ha. Check it. Check it.